Chakute Wagute wukute Nechivagu chikute Waita na walute Vyo kunya virete Bintu vya siwe vicho Ulamo mpi webuti Jakalanda webule ya ingi Denga kute berela DJ nawe tukue kubo muziki DJ tukue kubo muziki Eka nafe tuteme teme dance Tuteme teme dance Chakute Chakute da Chifaibu chakute Chakute da Chakute Chakute da Chifaibu chakute Chakute da Badia, badia, badie Spendia, monia, 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 monie Shekia, badie Spendia, monie It is a party day It is a holiday eh. Ya right, ya galanda bobo binanga Wenenya eh. Davenda venebi watonga vienyola Zekanzine wanchekecha Wancheke wanchekecha Nze kanzine wanchekecha Wancheke wanchekecha Chakute Chakute da Chifaibu chakute Chakute da Chakute Chakute da Chifaibu chakute